Nze Katabazi Joel okwensangibwa mu kikuba mtwe. Abakyala mugenda ne mutujjako waya tuzungira eyo gye tuzungira yonna nagenze okoma on constitution yange bagikutemu mwana kyali wange ng'envubu yagikyalidde n'agikwatakwatamu. Twagezezaako kubinyumyako ne mukyala wange Lydia ekintu kyatakkirizaganyiza nakyo omutuufu ne ndaba nga nvuddeko waya ekyanviriddeko okumukuba muganda wange nga ne w'obeera gwe y'ensonga tosobola giguminkiriza ebyaddala nga ne w'olibeera gwe constitution omanyi kyekitegeeza leka ennyaza maani omanyi kyekitegeeza okitegeeza. Afe tuli basajja bavuga ngende mpanvu tosiba waka abasajja bamugwe gwe omukisa gwe mutwala ne mujja waka afe ne mukole ebintu ebyo ebitajja nze nkubulira madamu Lydia never do that again instead you are tempting the tempter.